Saba sumba wesa ze kule ya Kampala Paul Semwogere lanuganyizo obukulu bw'amaka mu ggwanga. Wakati mukuteekateeka abaana b'eggwanga, Saba sumba ategeezezza nti bingi ebitawaanya eggwanga nga biva ku musingi omukyamu abaana gwe bazimbirwako nga bakyali mu maka. Okwogera bino Ssaabasumba Semwogerere abadde mu Lutikko e Lubaga ng'akulembedde misa ku Sande ey'okujaguza okuggalawo omwaka omutukuvu ogwa Jubilee okwosa olunaku olw'amaka.
Mu ngeri nyingi bingi ebikulu biyita era biyigirizibwa mu maka ago. Omwana omuto mwayigirizibwa okulya obulungi, mwayigirizibwa empisa embi, bwe batagamiddwako mwamanyirira okuswankula n'emize emirala gyonna, okwogera obulungi, okwogera obubi n'empisa ez'enjawulo. Ayigira muno obujama, mwayigirizibwa obutateeka bisaaniiko webisaana kugenda. Ennaku zino tulina kasasiro mu kibuga n'awalala wonna wonna. Obuyisayisa obwo obuleeta kasasiro obumuva awaka ng'abaana balaba bazadde baabwe bakola. Kuba omwana ekati essomo erisooka okulaba ebirungi n'ebibi. Olina maka nsonga nkulu nnyo, empisa ennungi ze tulina zitera okuba nga zaafukirirwa obulungi empisa ez'awaka. Ate empisa embi ze tulina oboolyawo nazo zaava ku lwaya lw'abakadde baffe.